kun sagale America sagale in America sagantana fan oromo amma jal kabera Asama arka fune da watota fi dagge fatota sagale America bagana gata tani Sagalen America sagantan afan Oromo radio ni da television ni da magala Washington DC rakan sri da bartu kopi guyar ajimata bitote sa soddomi tokko barakuma lama fi diddami sadia kala kopsa Ethiopia timmo bitote sa diddami lama kam barakuma lama fi kuda chani kabata kabate ya de jira kan sum kesum mesu amba fkadu moradati kopi Kenya galgala kana ke satti oduwan lamileni Ethiopia Somalia ke satti duusani garewani hidattota lolarra turani akka hidanno sani hikatanu ibsamu isa abbanga da ratti ajjechar rawatamu isati fi qopile adda adda dimota dadda ratti qiye fatani harka qabna amma kan dursu oduda gara odutti darbina
Tan kabajam tota da watota dagge fatota Kenya odu jimatar rawli nanjalane gamadati kibta sadar bejechu namaji digdam det barakuma la maf digdami sadigal gal Somalia nanno bosaso tibala kon kolata dandi ratti mudaten lubungo dantota Ethiopia yotikate kudatokko galafate kan nembro yotikate digdamatan immo madesun sa ibsamejira godantonni kun geejiba namota seran ala namadedde bisanin De maka turan yotaw galo galana adan cewdan gara yaman nakabu fakka turan hima majira konkolata amfeum sasa amfe ekun gara gale lubbu na madar bufi midan raga unisip samer hawasni nanno sana refa na mota kutato kofi godan tota halam midaman gara hospitala wali gala bo sasot kagesa yotaw hospitali chero amma lukupsa tota dande tisa oltaan wal anajira Wajiri godan tota dunya yukan IOM kabenya juru walitik abe kenu dan hospitali chumit am totaf ya ala kakenu gargara jira. Meshale wal ansafayya rach ala sani giddugala debi godan tota busaso tikufa meture ergini ra kajadu IOM namota mit amanif degirsa gors ork albi kenna jira jachuran Somalia titiga fatama wajira IOM France Celestin dubbatani juru dan dingama bahakun Dandigo dansa gudda gamfa Afrika ke sakae kara Somalia yo kinjabuti gara Yemenifi Yeroba ye gara Saudi Arabia tka gesu yotaw rachalan lami le Ethiopia Somale hala negamin kandi nagde wal abde fi yero ammo jijirama qillensa rakan umame chamarra baqatajiran godantoni dandi gama baha fudatan samich hida butamu gabrumma bifamayafi Midak amada balate balagudatu samudata. Humnangu deddi duti fajjetan. Harkana mota seran ala namadedde bisanifi. Yeroto kotokomo angota rawatamus. Dandigo dansa lafarra. Kam balagudage susukesa toko jadame. Fudatamun ugajiruta jadamera.
Ethiopia kesatti hala kaminu sochilo la ratti angmoleni hirmata ni turani hidanno isani akahi katanu komishinini harumsa Ethiopia betisejira commissionerin commissionicha ambassador tashome toga magala bahir dar kesatti ibsakennanini lola kaminu UK satti qawwe hidatani qamolen hirmatani akahi kachu qabani akan dubbatani gafi loltoni durani enyu jedufi nanno tigray kesatti yom hidannoni hikachifame jedan ofisi debikennaniru debikennaniru tashome ambassador tashome ni obogetacho jambare ittianam presidenti nanno amara gama isani tini nanno isani kesatti misoma mirkane sudafi nagenyi jirachun barbachisa da jechu isani si aster misganau bahar dari raga baste jirti Yemugara odubrati chenu mo itti antum presidenti United States Kamala Harris Tanzania walini tumsa jiru akka itti fufanu wada sena nijiru Harris kanakan dubbatani presidentu ta Afrika kesa dubarti kanta ani presidenti Tanzania wajinini erga walargani boda odunkuni balinani tani sinidiata.
Kamala Harris kamisa kalesa biya Afrika lama fada watanin Tanzania kansena niyota presidenti Tanzania Samia Sulu Hassan walin walargan barakuma lama digdami toku yerosana presidenti biya tika turan ega duan bukotani boda Hassan ango kanakan kabatan imamata presidenti chadurani kanin jallatamne kannena kashamarran ulfa mana barumsa kan demne orkufi bilisumman yado fiifsa churrat danga ka amehambisan barabajata dufuf united states de gersabi yotila mangi dujurun tanzania da dollar million dibashanif million jaatam kennuf jirti haris abbawar rasani wolin jimata ra tanzania rakaani gara zambia tik ajelun sani be kamera imala torbanto kofture kan bi afrika bra demokrasi she chimsuf qarraq ajirt zambia titumurudan witata fulle kenya gara washington tidebi uf karor fatani juru
imammatni saganta misoma hunda hirmachi su hindandenye hunde wal dabinsa ta uisa barresa mumme motu motagamtomani antonio guteresi fi gorsitu kanta ani cristiana diarote mana mare bak mana mare nagenya motu motagamtomani dubbachu lisani gabasa mera balinan jira wodon kulis
Duarten kamisa kalesa jechun bitote sasoddom matadure ibba imammatota misoma hojirra olma yadak awen akachallisu gochu jedurat golanaga egumsaf ifsakenna nijiru gorsituna dakuna akajedanit yerod eraf marina dunyanga gefam wolitirufenya naga nagenya af misoma giddu jirun waranni hala tattama umamun malaka misoma af olu qaburra maqsudan buurale misoma balle suq ofarratti kandange fametau ilala turejedan lugan kun sirritaus wolitirufenya naga af misoma giddu jiru lalchise yada gutun tane desajedaniru akasumas bakkabuan olanan gamta afrika kayada qawwe challisisu funde fame muhammad ibn chambas aswaade gesenin matadure falmi barbaachisa kana yerosa kan egejedan yero afrikan qormata dacha galmaga insa kayo kabajama kan barakuma lama soddomat qawwen akka challisuf karorfame balad afsat luf dufajrajedan sababon qormata kana sena dabatota dadda Hera motumma dinagde hawasummaf adada ibba jijjiramni qilleensa dakkabsis walinis kan walqabatu dajran chambas Mozambique presidenti golanaga yegumsa kabati bitotessa taushetin falmi kana durate summan gaggesite jirti nuti worri afrika addi kenyarat nagabar banna jechudan presidenti Mozambique dubbatani jiru
yero lama angora akakafafanu himannani tidiatusi murtini balle summa kan irratti hin murtomne presidenti durani Donald Trump akka united states akka presidenti united states duranitti yero jalqabati fi nama himannani yakka irratti diate taani jiru gabasa kanafisi jallanne
tarkanfi sena america keset kan andura hin mullannen Garen Murtiolana New York keesat kamisa darbe sagale kennen Trump himanna dula filanno presidentumma barakuma lama kudaja dubarti tokkof mallaqa kaffalu walqabate himate jira himannan baye egamature kun kan dhiyate yero Trump barakuma lama digdamatte irredebin filatamu dorgommi mo amani gara White House itti debi uf barbadanitti yoto kunis presidenti ammaste kanandur akkasumas kaadhimamtoota pirezidaantummaaf dorgoman kanneen himataman keessa isa jalqabaa taasisee ni jira himannaan kun ammallee saamsamee ka jiru yoo ta'u Trump yakka akkamii fi yakka meeqaan akka himataman ifa miti dhaabbati oduu CNN akka gabaasee pirezidaant Trump himannaan soddomaa ol irratti dhiyaatee jira raadiyoon sagalee ameerikaa garuu gabaasa kana mirkaneessuu hin dandeenye waajjirri abbaa langaa aanaa Manhattan Alvin Bragg, abukato Trump kunnamudan himata mana murti olana ka wajira konya Manhattanit harka kennachu Trump akka kendesu fipsejira. Abukato Trump, presidentin durani kun jelqabator bandufutti himata munsani hin olu jedan. Imannan kunis kiptata dufu akkata udandaw mediale heddun madden makasani hin ibsamne wabifachu ngabasa jiru. Trump dabarsanii of kennuudhaaf lafa jiraatan Floridaarraa namoota eegdota nageenyaa waliin gara New Yorkitti imaluu qabu.
Ayyee hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma amma immoo gara qophiilee keenya addaa gara birootti ceena. Gobbuu Hawwillee bakka bu'aan abbaa bokkuu gadaa Karrayyuu sanbata darbe erga humnoota nagaa kabachiistootaatiin fudhatamanii yookaan reebamanii booda wixata darbe lubbuun isaanii darbe akka darbe miseensonni hawaasa sanaatii fi maatiin isaanii VOA'tti himanii jiru. Abbaan sanbata Gobbuu Hawwillee kan ajjeefamanii Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessatti isaanii wajjiniin kan turan obbo Birruu Jiilleesii reebamanii hospitaala Walancitii keessa akka jiran beekameera. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba dhimma kanarratti.
Jiraataan Aanaa Fantaallee durbii obbo Gobbuu Hawwillee ta'uu dubbatan garuu kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene Gobbuu Hawwillee fi namoota isa duuka turan sanbata darbe humnoota nageenyaa mootummaan miidhaan irra dhaqqabee boodara lubbuun isaanii darbee jedhu.
Namoonni miidhaa irra ga'e nama gara 17-18 akkana ga'u kan miidhaa irra ga'e manguddoo guddisa dhukkuba tumanii baay'isanii tumanii namni baay'isanii tuman nama gara 16 san keessaa namni miidhamee nama lama tokko lubbuun isaa darbe.
Eenyuun lubbuun isaa darbe?
Gobbuu Hawwillee Booreyyuu. Sirna gadaa san keessatti abbaa sabbataa jedhamee beekama warra abbaa sabbataa. Kana jechuun abbaa bokkuutti aanee warra jiru jechuudha.
Miidhaa akkamiiti isaanirra ga'e? Reebicha moo dhaanicha akkamiiti kan isaanirraan geessani?
Dhumichin akka isaan itti nama tuman si jibbisiisa. Kana jedhanii waan hin qabamne dafii qawwee ittiin tumanii kophee dhangaraa keessa tumanii kanaaf amma Gobbuu Hawwillee kun mataa kanarra uramee garaa kana keessa garaa deessanii kan isa dandamatu dhoowwee uraa mataa sana dhoontiin kan koranii caammadhaan gararra sirbasantu dandamatu isa dhoowweetti meeshaa garaa hundaa harkaa jee kana fakkaata.
Mana yaala dhaqeeraa?
Guyyaa lammaffaatti mana yaalaa dhaqeera.
Jiraataan Aanaa Fantaallee kun abbaa sabbataa Gobbuu Hawwilleettis dabalata miseensi warra gadaa Karrayyuu amma boruu jiloo jedhaman miidhaan irra ga'ee hospitaalatti yaala fudhachaa jiraachuu dabalataan dubbatu.
Boruu jiloo? Inni amma waan jiru.
Namoota gara 16 ta'u kan reebamannaan jetteeti jirta. Warri hafanoo haala akkamiirra jiru?
Warri hafan jireenya isaanii wanti isaan qabanii sirna gadaa sanii sirni gadaa sun harkatti akkatti jeeqamee faajjii jechuun xurumbaa afuufan sanitti meeshaalee waan duudhaa gadaa kanaan dalagan kun farkaasaamamee isaan jiraan keenya du'aadha. Maal goona mana himatuu danda'a? Haga jenna haga har'aa namni ka dhukkubu ka achuma iddoo gabaa keessa ciisu jechuudha. Ani du'uunni filadha kanarra jireenya kanarra sirna gadaati walitti qabamne gadaa tana dandamachiisuu hin dandeenye yoo duune maal nuu qaba? Ka jedhan mana himallee namni hedduun hin dandeenyechuudha. Ofirraa didanii ta'ani.
Jiraataan Aanaa Fantaallee kan dhimmuma kanarratti biyyoof yaada isaanii kennan miidhaa kana kan geesse humnoota naga kabachiiftota mootummaa naannoo sana buufatanii jiranii jechaan dubbatu.
Waraanni mootummaa uummata keessa deddeebi kun dhufee ka'ee gadatti marsee gaafa ka'ee gadatti marsu uummanni faajjiisaa kan abbaa gadaa dhaabbatee uummanni hundumtisaatu ka'eetti ba'ee kuni ka'ee warra gadaati siyaasa homaatiin geggeessinu ka'ee keenya kanammoo akka seera sirna gadatti namni meeshaa qabatee alaa dhufee calqiteessee namu. Kun iddoo sirna gadaatti gaggeessu malee iddoo siyaasnillee itti gaggeeffamu miti. Uummanni iyyuu calqee qe'ee kana akkuma barbaade seenu. Kun iddoo kabajaati. Iddoo wal finaa kan uummata kanaati. Kanaaf mooraa kana seeninaa mooraa kanallee nutti seensanii illee miidhinaa jedhanii kadhatanii qaama biyya bulchu warra bulchitoota aanatti illee ni bilbilanii qaama hooggansoota iddoo garaagaraa jiru hedduu bilbilanii hubachiisuuf yaala. Garuu waraanni kun hin dhageenye calqee seenee sana booda koottaa baay'ee warra dhiiraa hunduma hin baasee dubartiillee hin baasee erga baaseen booda meeshaa. Isaan qaban uummanni kun daangarra jiru waan ta'eef meeshaa qabu isa sana hundumaarraa funaanee erga irraa funaaneen booda akkuma yeroo abbootii gadaa sanatti dargaggeessi adda ba'a jaarsi adda ba'a jedhee dubartoonni gaafa ba'an hin baqatan warra hafee kanammoo garee lamatti baasee ifinneedhanii tumuu eegalanii erga ulee meeshaa harkaa qaban kana hundumaan uummata kana tumanii maal godhanii laaffisaniin booda namni lama achumatti harkatti dadhabe tokko Gobbuu Hawwilleeti ni du'eera Gobbuu Hawwillee du'eera tokkommoo Boruu Jiloo Booreyyuuti.
Namoota akkamiiti namoonni kun gadaa keessatti?
Gobbuu Hawwillee kan amma du'e kuni abbaa sabbataa jedhama. Sirna gadaa keessatti bakka iddoo abbaan bokkuun jirretti sirna gadaa sana geggeessuu danda'a. Akka abbaa bokkuu kan du'e kanatti aansee jechuudha amma abbaan bokkuu kadiru hawaasa du'eera. Bakka abbaan bokkuu sun hin jirretti amma iddoo qubsuma ta'anii sirna gadaa keessatti miseensa gadaa keessaa amma sirna gadaa keessatti safuu tokko gaafa dalagu kan amma namni waamamu abbaa sabbataa kan abbaa sabbataa jedhama. Abbaa sabbataa kun sirna gadaa sana keessatti safuu gaggeeffamu yookaan immoo sirna gadaa sana keessatti taatee warri gadaa sun raawwachuu ta'u kan bakka bu'ee hojjetu nama kanaa jechuudha. Sirna gadaa sana keessatti ulfina warra ulfina qaban keessa namni kun nama tokko.
Miseensonni sirna gadaa kun sirna uumaa gaggeessaa akka hin turre kan heeran jiraata. Alaanaa Fantaallee kun tarkaanfii kana dura daangaa aanaa Boosettii fi Martii Jidduutti humnoota hidhattoota waboofiin jedhan kan mootummaan shaneettiin jechaa waamuu fi humnoota naga kabachiiftota mootummaa Jidduutti walitti bu'iinsa akka ture illee heeranii jiran.
Guyyaa sana aanaa Boosatti jala jira. Aanaa Martii osoo hin ta'in Martii fi Boosatti waldaangeessa iddoo Boolle jedhamutti rakkoon uumamee ture guyyaa lama dura waraana mootummaatii fi waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin naannoo sanatti rakkoon uumamee ture. Kuni aanaa Fantaallee keessaa inni kun aanaa Boosatti keessaa addaaf fageenyisaa gaa iddoo iddoodha wanti yaadamuu hin jiru. Kanaaf waraanni kun naannoo sanatti erga rakkoon uumamee bulee halkan tokko ooleen booda guyyaa lammaffaa isaati kan naanna'ee gama biraatiin qeewwarra gadaa kana dhufe.
Dhimma kanarratti aangaa'onni aanaa fi godinaa uummata naannoof wanti jedhan akka hin jirree fi ammas rakkoon nageenyaa naannochaa rakkisaa ta'us jiraattonni kun dubbatanii jiran. Waa'ee ta'e Fantaallee ganda tuttuutitti raawwate jedhame kana aangaa'ota aanaa Fantaallee akkasumas immoo kan godina Shawaabaa biiroolee naannoo Oromiyaa irraa immoo biiroo koominikeeshinii Oromiyaatii fi kan dhimma nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaalii nuti taasifne hin milkoofne. Deebii isaaniis akkuma arganneen kan simbiraan geenyu ta'a. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa garuu waa'ee ajjichaa kana dhaga'ame ammas ragaa walitti qabaa jiraachuu sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Akka maatiin isaanii biyyoof manitti abbaan sabbataa gobbuu awwalee ga'ee saganna 31 yoo ta'an abbaa daa'ima tokkooti. Sirni awwaala isaaniis roobii darbe aanaa Fantaaleetti gaggeeffamu maatiin isaanii biyyoof manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti horsiisee bultoonni rakkina hongeetii fi saaxilamanii beelladoonni isaanii jalaa dhumaa jiraachuu isaanii VOA itti himaniiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoon qixxeesse tuujubeetu isinii dhiyeessa.
Hongee sana laalchisee jiraattota godina Oromoo keessaa tokko kata'an jiraataan aanaa Hamar obbo Inbullee Keelloo hongeen sun miidhaa hamaa duraan gahaa jira jedhu.
Beelladoonni hin jiru. Walumaa gala gara beelladoota 60 qabnaa turre. Hangi tokko dhumaniiru. 15 qofatu nu hafe. Isaanis haala yaaddessaa irra jiru. Beelladoonni 4 ammayyuu lafa ciisanii hin ka'an. Ooluu danda'u jedheen tilmaamu. Nyaanni isaanii jiraatuyyuu bishaan garuu hin jiru. Nyaatanii bishaanii dhugan qofa kan jiraachuu danda'an.
Godina Oromoo kibbaa keessaa horsiisee bulan 46 ol jiraachuu isaanii ka tuqan itti gaafataman horsiisee bultoota naannoo obbo Looree Kakkutaa hongee waggootaaf ture jedhaniif saaxilamuu isaaniif hedduun gargaarsa nyaataa kana tattamaa eeggachuuf dirqamu isaanii dubbatu. Miidhaa hongeen sun dhaqqabsiise xiqqeessuuf beeladaalee gara bakka biraatti geessuuf yaaliin ta'us rakkoon mootummaan qophaa'ee eeguu dhabu akka ta'e ibsaniiru.
Kuusa midhaanii kuntaala 70 olii baachuu danda'u qopheessineerra. Bifa kanaan waggaa sattaanus sirriitti qophaa'uu fi proposaalii nu federaalaa fi ergine raggaasisanii ennaa dhufanii waggaa kana sirriitti itti qophoofne waggaa dhufus wanta akkasii mudachuu waan danda'uu fi akka waajjiraatti akka karooraatti qabannee jirra. Waggoota arfan kana keessa rakkoon inni guddaan nuti argine qophaa'anii eeguu dhabuudha. Dhugumatti hanqinni qabeenyaa jira. Garuu qabeenyuma qabnuun jallisii jiruun itti qophaa'uudha.
Godina Oromoo kibbaa keessa roobii dhabamuun bara 2012 qabeeti. Kana hordofees lammiiwwan 3,337 gargaarsa nyaataa kana tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu VOA'n ka dubbise itti gaafataman qajeelcha qonnaa godina Oromoo kibbaa obbo Baankee Sumee ibsaniiru. Sababa hongeen kan ka'e oomishi dhabamuu isaatiin namoonniif beeladaaleen hanqina nyaataa akkasumas beelaaf yoo saaxilaman kaanis sababaadhuma kanaaf dhibee kanaan walqabateen du'aaf saaxilamuu isaanii dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota horsiisee bulaa obbo Looree Kakkutaa garuu sababa hongeen namni du'e hin jiru jedhu.
Ani walqabatanii turan keessuma waaltaalee eegumsa fayyaa keessa ciisanii wallaanamaa turan amma ammaatti du'i galmeeffame hin jiru.
Hata umale, medical director in hospital jinka Dr. Tasfaye Sustafarra, sababa hunge kanan namni beela edu ehinjiru jachun in danda amu yojaran, kanitika fataman wajirat immoti hursi sebula, merkanesan ragad esu muromaniru. Ankena nyatatin, jiajian, giddugalesan daiman afurtama ultan, hospitali chach isanikan wal anamanta ukatuk an Dr. Tasfaye Sus, kalubun sadar belejra churubbatu.
Mengenai mata nerazinna, dalam kita pesta mereka kita layu nak rosnac. Antara bangun kita ramuan mibal.
Nyata dapat buat ani bela ufi. Angkina nyata mida muni adad. Nampi tu kosa bapa angkina nyata tin ukup sate ye mujedamu. Yerod era davi nyata itu inargatin one to ref jecha. Kami nama akani muka tu sunilalame. Angkini nyata isamu udatera jechu nidandam. Namoni belan dua ni yakin hangkena nyata tiene mida mani walansa ufani injiran ujacun hindandam.
Itikaf fataman wajrat imote ursi sebula bolore kakuta honge walitan se mudate belat akapsisen beladarin kumator batama ultaan du merkanesani degersak amagar gar sahat tamakin nani lega fataniru. Ursi sebula dabalate nan nusana lambi 1 million saditaan gargar sinyata kanisam barbaci suta u kanadura gawasun kenya niada tamaja curan yunatan zabdius hawasara gawasera.
Aye amamu garakopia dati darbino. Mumich ministera motumma Ethiopia abiyya madi torban darbe kesa parlama isani ratti yemmu dubgatanu biyatti kesatti jia jaan darbe kesatti nageenyi foyya usa ibsani jiru ata umale misensonni parlama tigrayin alatti bakke wan biro kesatti rakkon nageenya ammayu akajiru himaniru gabasni kuni kan sahay damtoti ittanisini diata
Minister Mumme Ethiopia Abiy Ahmed Walgei Idili Manamari Bakabot Ummata Kiptata Darbi Bitoti Sakura Sagal Barakuma Lamaf Kudashani Tigagge Famirat Argamudan Gafle Misensoni Manamari Cha Kazanif Heddu Debsani Ipsaskin Naniru Gafle Mumicha Ministeratif Kankisa Ijun Nagaf Tazgabirat Kanti Yefata Unsas Ipsamira Misensoni Manamari Cha Gafi Kazan Akaipsanit Ethiopia Keset Bakiwana Dadat Nageny Ibu Walkabati Lamilin Sarbi Mirganamoma Ragakabufi Lubunsani Darbun Mudacha Kajuru Ipsa Sanirum. Hata umale debi kendanin, Ministeri Mumme Ethiopia hali naga ammajuru. Diyotan jandar banchala baye foyi arajiran.
Mamajan mara Ethiopia ust, yezari se distuwar kanabbaru yesalamunita bejjugu yetishala yesalamunita al.
Jalkawevet Ethiopia kisat yali nagi inyammajuru, kanjota jandar banin turirra baye foyi ara. Hali ammakun kanjotan sa detandar banirra halam foyi ara. Nagi iny hali kisajramun madalama. Negeri Arab terufuf wajah dulu jatun kanurah berbaca sutaus. Irol berak memilalamu negeri yang majur garida. Fakinya foran nikawa biyati turai kalubule milai duga lafati abacun terkam fito kufulurat ikan terkam faci seda. Akasumas kafiran. Wai negeri yang baki wento kutoko kahanis askisat iro ilalaman foyar jatun ni dandama. Garu negeri yang terufufin safirul af wajah kudatun nuikata.
Ibsa ministera mumme ilalse partilin siyasa morbitota addadda sagale amerikatif yadasani kennan waranni kawa biyetti dabbachurran kanave nagad ibun kutale biyetti bakka gara gara keset ettifufe jirajiran. Bomlatu gammachu misensa kore hojra wachiftu kongresi federala oromo kafa otim.
Dui jiaja amiti waggashani jalkabeha mammati orubia kesa, kibba kesa, akasumas benishangul iddo addaddati. Abidatu bajira, namni guyan maguyat lu buder bajira. Kanati foye sajera ini imbenu, ama fikirnya rakane ormia takun dendamu. Asibaca demun badia agar magalat demun ulfata da.
Ella uzuna kan biya nake sajera te. Ibdor agar dota demani sabajini walargide, nui warri mormeto sajera namne kafaon. Misensu tak enyargide, wajini nasomne ila filame kanun mara kine kenyini nae nejir. Karaga ora. Sabi kumiso masai sabu telinga batik efacun dendengye, sabat cun dendengye kerana ibu sudah bayu unfatu ada, ati sororken sara, orang sororken sate datte jirta sikar labda, akap gua jadi nama ni germale ini lema, ini ane lebay sahinnoa.
Karena di negara ini odesun ni bayu unfatu ada.
Miseensa mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti paartii Izeemaa bakka bu'uudhaan kan jiran Dr. Awwaqee Hamzaa'ee kaaba Itoophiyaatiin alatti jijjiiramni guddaan akka hin jirre dubbatu.
በአጠቃላይ በአገሪቱ ውስጥ ያለው ሁኔታ በመለከት የተወሰኑ ለውጦች አሉ።
አኮሊ ገላቲዮ ይላሉ ጅጅረም ንጅራ ተቆፋ ወራኒ ካብ ኢትዮጵያ ትሬ ተስገባውን ሳጅ ጆተንጃ አንደርበን ኬስ ኤርጎ ሊገልቲና አፍሪካ ኪባቲ ጎደመነስ ጅጅረም ንጅራ ፉልድረት ወንተተው በጉባንስ ሰባ ወራነ ከናት ልቡን ደሞታ ደርባትሬ ቅበኝ በዳትሬ ፊ ወንቶትኒ ባትረን አመርሰር ኩኒ ሞጅጅረም ተቆጀቹኒ ደንዳም ለምኒ ገረ ካባዴ ሚዱማትሬ ማለቅኒ ወራነ ትባትሬ ጥቆይን ቱሪ ገሩ ኢሞኒ ኬሱ አመለይን ፎዩፍኒ
ለምን ያደሳኔ ነው ከነን ካምብራን እትጋፈተማ እንደሜ ሐዋሱማ ፓርቲ እናት በርሲሳ ኪሮሳት ናፉ ፋላ ገባስ ሚኒስትር ሙሜቲን ጆተን ጃንደር ባንኬስ ነገኝ መዳሎ አንጅረጅቹን እንደንደ አሙጀቹን ካሰኒ
አንጻራዊ ሰላም አለ ብሎ ለመናገር የሚያስደፍር ነገር እኛ ላይየንም ያደየነበት ምክንያቱ ምንድነው አሁንም ግድያው አልቆመም አሁንም ሰው እየታፈነ ነው
ጋ ፎዬ ቀቡት ጅረጀ ደሜዱ በተሙፍ ወንተነ መለንዴሲሱ ሉቲ ነገሪ ሰበብኒ ነጋን ፎዬ ጅራኑን ጀችሲስኒፍ አመለጀቻን ጅራ ነመውግሩ ነምበስጅራ ሚርግዱበቹ እንጅሩ ኬሱማሙ መነነ መንቲ ኬሰ ሀርከገልፈቹን ኦከራፍ ጄቁምሲ ሃላን ሙለቻ ጅራ ኢሰቆፈሚቲ ኢሚካበብየቲ ለሚሌ ኢትዮጵያ ቆፎሶንታን አከጋም ፋፍሪካት ረኮ ያዲሳትሪ ከናፍ ቢየቶኩ ኬሰ ነገኝ ተስገባ ረጀቹዳፍ ቃሙሊን ረክራውተን ሴራን ጋፈተሙ ቀቡ ገሩ አም አከላላ ጅሩት ቃሙሊን ራያት ሰብየቲ እረት ሃሊላራውተን ጀደመን መጋኒሳኒ ዋማቱሬ አም አንጎንግን ነሜፊ ሰደርካ ፕሬዚዳንቱ ማቲሙ ደመኒሮ ከናሬ ነጋፎያን ኦሶ ኦላንቱማን ሴራን ከበጀምኒ ከናፍ በከፓርቲ ኬኛ ተመለ ያዱ ነገኛ ጅራቹ ይፍስና
ረኮ ነጋና ኖ ኦሮሚያ አደድሩማ ዳምበኬወን ነገኝ እትህን ጅር ጅደሜ ከኦፍሩዳፍ ሞቱማን ገሬ ህደቴ ኦሮሚያ ኬስሶቹ ወራነብልሱማ ኦሮሞ ወሊን ኮሬ ዲመነጋ መሪዙ ሁንዴሴ ሶቹ አከጅሩ ከንብሰን ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አይመድ ረደደብ ዲነጋ መሪሱዳፍ ይያሉ ኢሳኒ ኢፍሱን ገሬ ህደቴ ኩን ጋድሰ ተኮ ጀለት ዋን ሂንጉርሞፍኔፍ አከሂሚልኮፍኔ ኢፍሰኒሩ ዲመከነረት ከያደከነን ሚሴንሰ ኮሬ ሆጅራዎች ይፍቱ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ካንታን ኦቦምላቱ ገመቹ አከጅረኒት ተርካንፊ ሞቱማን ፉዳቴ ጋሪ ተውስ ሚልካይና ኢሳፍ ገሩ ቃምኒ ወለበቴ መሪከና መሪሱዳፍ ህርማቹ ቀባጅራን
ነጋዳ ጀደኒ ወዴሱን ገሮባየ ከንተይ ዳምኒ ዋና ራሚቲኒ አመዱበተም ይኩን ሞቱማኒ ኦሮሚያ ከሰት ወር አራራ በርባደን ጂኒ አራራ ጎና አራራ ደምስ ሱዳፍ ኮሎለዳው በርባጅሳ ምዶንዱ ማከሰት ሎለዳው በርባጅሳ ማሊብ ሎሉ ጀደኒ ወሪ ሎላን ኩድሞ ማሊ ወርሲ ያሳዳ ሲያሳ ደምሳ ቱራኒ ሚሴንሲ ሳኒ ሁንዱምቱ መናይዳዶ ጅረኒት ዋጅረ ሳኒ ጩፈኒ ሚሴንሳ ሂደኒ ዋኑንዱ ማጎረኒ አተሚታራራታ አራራ ካንጎረኒ ኮኮነ ሁንዱ ማየርጊ ነጋቡሰኒ ቦደዳ አራር ከን ቡደንደው ዋንተ ከሲዳን አርግኑ ምልክተ ከሲዳን አርግኑ ሞቱማኒስ ካና አራራ ሰመጀዱ አፋኒናታ ማሌሆ ጂዳኒ ነርግሲ ይንዴ
በርሳ ኪሮስ አጥናፉ ትጋፍተማን ደሜ ሐዋሱ ማፓርቲ እናት ረኮን ቃሙሊ ሂደተኒ ናኖ ኦሮሚያ ከሱቻኒ ፊጋሞቱ ማቲንጅሩ መሪዳን ፍራሙ ቀባ አማንታጀሎ ከቀባን ኢብሰኒ ጅሩ ሙሜ ሚኒስትራ አብያይ መደከጅነት ናኖ ኦሮሚያ ፊ ናኖ ሊብሮ ተኮተኮ ኬሰት ገሬወን ሂደተን ወሊን ሐሰውዳፍ ተታፊታይ ሰማጅሩን አለት ናኖ ሌ ረኮነ ጋፊ ሶዳን ጅሩቲ ሁምኖተ ነገኛ ቡባሱን ተርካንፊ ሞቱ ማንፍረቻ ከጅሩ ኢብሰኒ ጅሩ ተርካንፊን ኩን ናኖ ተኮተኮት ጅጅራም ፍዴር ከንጅራም ፓርቲ ኢዜማ በከቡዳን ሚሴንሰ መሬ በከቦታ ኡመታ ከንታን ዶክተር አወቀ አምዛዬ ገሩ ፍርማት አባታረት ጥየፈኑዳን ሆጀቹን በርባጭ ሳተው ኢብሰኒ ጅሩም ቃሞሌን ህደተኒ ናኖ ኦሮሚያ ከሰቹአን ካን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሸረርከሱማ ሞጋሴ ሸኔ ጅዴዋም ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ጀቹዳን ኡፍዋማን እረደደብዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ ለሚሌ ነጋረት ጀቻራውት ጅዴ ሂማቱስ ጎቻ ከነ አከህራውን ሂማቱን ሳኒን ያደተማ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አይመድ ገሬ ከነወሊን መሪ ከራነጋ ጀልቀበሙ ኤርገ ኢብሰኒን ቦዳ ገሬን ሂዳቴ ጅሩኩን ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ከራዱ ቢሂማ ሳኒ እድላ አዱኛ ኦዳ ተርቢ ኢብሰከነኒን ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ከንሳን ፓርላማ ረት ዱበተን ፋላዳ ጀቹን ሂማኒ ቃምኒ መሪ ነጋራፍ ተጀዴን ወሊን መሪ
Ayes sagalena America sagantan afan oromo kopi harraf kabukanuma rawata kopi kenya ratiyada kabdan voafanoromo.com jedatinu erga kara facebook twitter idafe instagram kenya nisin warga tudan de jubulalan kopi kenya na modan di kopi kana kara media wasati ngad siningar to gustigame producer in kenya bran hailu gulalan video latera amante ode ogesidoni studio shantani sadafa kanisin kesu mesatren pakadu morodan wajin truke sanet ingrafe pacha amma kopi kenya idelewu tatati walar genufti Saya tak asing jenah, negatif pula.